your shape like a big rattlesnake. You do the ooby dooby, then you think you're hot to break. Ooby dooby, 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 ooby.